ayise tyabange COVID yaleeta ebizibu ddala bangi tufiiriddwa bafa ate n'okuziika ne kulema omuggalo guno be guse nfaafa nga si COVID mbeera omuvubuka Ssebunya Frank eyali omuyimbi yafa bubi baamugoba waakolera mu kibuga n'emmaali ne bagiwamba kakapita akalabirira abaana mukatutte kati baliewa yagendako mu booluganda bambi nga teryayamba ne bagoba saatuuse mu mbeera ng'eyayagala okubudaabudibwa ne bw'obanga tomuwadde ssente ayagala amugumye omwoyo olwo bw'alaba embeera eganye ne yejja mu bulamu obw'ensi kitalo nnyo omunyeenye ye Buddu bambi wummula mirembe tuliyitayo ne tukuziikako bambi gy'ogalamidde engereko embeera eyo nagiyitamu abange nze lwe nagwirwa abafere katono nnedde singa soono ye yanzijja mu ntaana bamuyita mwebe yangumya nga nze ng'era kaali akendyako ebyo kambiveeko ffenna ly'ekkubo kankwate kuba empalana fuba okolereko empalana zongera kuzimbya mutwe okotogera kuleka ayongera kulaakulana emulangira abantu abo ffe twakoowa abalogo tulwana kwejja mu bwavu baagala okutusaamu fuba okolereko empalana zongera kuzimbya mutwe okotogera kuleka ayongera kulaakulana kamukyawo olw'okuba mbakoona naye twakoowa empalana effumiti zino obujja bange enkene emitima egyekko emikisa gyegitwawula erimwali omwagigaba katonda siddogo ogwamala ebiseera ba mu by'okweraguzanga osibye n'effeesi omeza emifumbi era ositudde empalana tuyise maggo okutuukako wanoffe nga tubuusa eddagala by'okoze ng'otuuya n'abalaba birumya abangi emmeeme bakuba ntwanti n'owakutta sunsula mungu obapima bakuba ntwanti n'owakutta sunsula mungu oyamba okolereko empalana zongera kuzimbya mutwe okutugira kuleka ayongera kulaakulana emulangira abantu abo ffe twakoowa abalogo tulwana kwejja mu bwavu baagala okutuzaamu mubowola osunsule mu kingo okuba banjazi bambiriko ab'ekyanika eyo bali batya gy'owangaalirira ennyo bazimulemanga empala n'etuuse era kyakusasula ddagala oba okukutemula ofaazezze gwe wayambanga ali bubi tozanyira mu mulimu gw'okola ggwe kuba gy'ovudde wala nnyo eyo bonda gy'oyisa okugigula kubadde kweka emba nnyo abaakusooka z'abalemeera kati bavuga bibaluwa amazima so nga ate abatemuddwa nfaafa ng'osimatuse ennyondo waguze empya abantu si basanyufu bajja gikulesaawo bajja kutta olwa saluuni bafiire gende walala bajja kukomya ebibimba bikkanga naye fitina eva ku ki emmotoka basimbamu ebikondo bugiwa omulala eggwawo n'abanga eyateekako ssente nti yasonda ng'ogigula bonna mu butale empala n'esusi kitemwagaliza ayitamu wano woze nkubbirako nayita oteeka okwenyweza ennyo ogwo omudaala gw'oleka Dija yagulekawo kati mbuyaga baalugera nti asiika obulamu ojja kufa bw'okola emputu saate yakufuuyira emmingi era takwagaliza obeewo nze abantu nabavaako era kati nkola binyumira biswata nasigaza mwebe yamanya ebyange omu nasigaza mwebe yamanya ebyange mu bimu bulungi abaawo kampe kuba ntunfuba okukaza nasimaatisa bulindoo